ngabayizi mu masomero aga secondary agenjawulo bagenda maaso n'okujaganya olw'okuyita obulungi ebibuuzo bya senior six ebyatuuli bwomwaka ogwaggwa ku ssomero Standard High School Zana naye abayo bali mu bino abayizi 35 be baatuula ebigezo bino bonna ne basobola okuyita okugenda ku mitendera oguddako mu matendekero aga waggulu era nga basinze babadde ba science abayizi 6 basibaganye mu bubonero 20 buli omu abayizi basinze kuyita ku ssomero lino amasomo okuli eryokubala physics chemistry ne biology olwa amasomo ga arts negagoberera omwogezi w'essomero lino ye Apollo Savitt agambye nti bagenda kwongera okutendeka abasomesa baabwe awamu n'okufuna ebikozesebwa ebirala ebisobola okuyamba abayizi okusoma obulungi
amanya bantu Apollo Savitt Standard High School Zana batuuza abaana mu senior 6 abaana 3 8 tuyina abaana 6 bakoze abiri abiri kati nga bakola sciences BCM bonna ate omu yakola PMTD tukoze abaana baffe bonna abatudde bagenda mu daliriddako koise ezibateeka mu university ate era nyuka nikyo tugenda kubanga tubisingira waggulu nnyo kubanga abasomesa tubawadde retooling tukoze ebyetagisa mu laboratory abazisi wakajaga kubayozayoza mwebale nnyo kutukola proud
Savitt agambye nti wakyaliwo okusoomoozebwa okw'ebikozesebwa mu masomo aga science okubeera nga bya bbeeyi naye ate abayizi abasomesa n'abazadde balina okwongera okwetegeka obulungi nga buli omu atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe olw'okusoma kujja kubanguyira naddala mu masomo ga science
ekisookera expensive kyekizibu kyokka n'ebirala biba manage amagezi gempa abaana kuyita HS ekisooka kwewaayo ng'omwana kubanga gwe ng'omuntu osooka niweetegeka nti nzize mu erevo yeetaaga amaanyi kantekemu amaanyi ekirala essomero reading environment ebikozesa weebiri abasomesa batendeke bulungi bakola emirimu gyabwe ebyo byebikuru n'omuzadde kubeeramu kubanga omwana kuyita tubeera n'ensiga nga 4 zonna zikwatagana wamu kuraba nti omwana akora bulungi ate nayitira mu ddaala gya waggulu
babayizi aboogeddeko ne bokedde balaze essanyu olw'okuyita ebibuuzo byabwe bulungi nga kaakano bagenda ku yunivasity
amanya gange nze niwahereza karo koze bulungi mina musango badde nkola at njagala kukola lo
Nwanda Junior, MEG, Mathematics, Economics, Geography, Standard High School Zan, 18 points. I want to do Bachelor of Commerce.
I'm Naman Abe, PCM, Stroke ICT, 17. Telecommunication Engineering.